abana bakitange mwebale okungana abangi bwe mutyo n'okuzamusula bobyebiro bino olw'omutindo gw'ebyobulamu omubi kati bantu bangi abatutuddeko nga tulaba ng'endwadde basse bunaganya n'omuze gw'obugayaavu nkikakasa byebivuddeko embereberezi maka mangi wanagatayina awagendebwa n'abala abayinawo nga wajjula nebulayo n'avaayo okubamenya olw'ebyebufuzi ebijjudde okuvuganya omutanda wa kiro yennanyini mufanti baagera yavudde akeera atuluŋŋamye omutindo gw'ebyobulamu agutumbule beene kabaka wa buganda weebale ayisa abasajja weebale otulaze bw'otulumirwa mu bujjuvu omutanda wa buganda weebale otulaze bw'otulumirwa ffe abantu bo ayisa abasajja weebale otulaze bw'otulumirwa mu bujjuvu omutanda wa buganda weebale otulaze bw'otulumirwa ffe abantu bo abantu ba buganda twali tulina obugunjufu ng'era amaka g'abaganda mawufu nga ku kyalo okubeerako omutongole eyali ng'alabirira omuluka gw'obuyonjo bw'obumaka lyaliteeka nga lijjufu naye kati ekyennyamiza ebyo byadiba kyekireese n'ebirwadde lwadde ebitakya kati omuganda talina yasirira omutanda wa kiro yennanyini mufanti baagera yavudde akeera atuluŋŋamye omutindo gw'ebyobulamu agutumbule beene kabaka wa buganda weebale ayisa abasajja weebale otulaze bw'otulumirwa mu bujjuvu omutanda wa buganda weebale otulaze bw'otulumirwa ffe abantu bo twekayirira mukama nannyini byonna tusaasire federo gye tukabira gituddize tufune abakulembeze abalungamu abantu abatuweereza nga bawano nga bw'omuwa ssente ez'obyobulamu atuleetere nga kimukakatako okuzituwa kubanga kakigezaako okuzinyaga ng'alaba atwaliramu bakadde be maama wa buganda fena tulina okumwebaza olw'omulimu gwatukolera ebiro bino emisomo gy'obyobulamu egyo gy'okola maama tweyanziza yogayoga malwaliro e uganda ge muwulira ge batuwa mazima gakomawa bweruwoolaba ndakoyingirayo nga bikoma eno uganda teyina yasirira omutanda wa kiro yennanyini mufanti baagera yavudde akeera atuluŋŋamye omutindo gw'ebyobulamu agutumbule beene kabaka wa buganda weebale ayisa abasajja weebale otulaze bw'otulumirwa mu bujjuvu omutanda wa buganda weebale otulaze bw'otulumirwa ffe abantu bo ayisa abasajja weebale otulaze bw'otulumirwa mu bujjuvu omutanda wa buganda weebale otulaze bw'otulumirwa ffe abantu bo ayisa abasajja weebale otulaze bw'otulumirwa mu bujjuvu omutanda wa buganda weebale otulaze bw'otulumirwa ffe abantu bo ayisa abasajja weebale otulaze bw'otulumirwa mu bujjuvu omutanda wa buganda weebale otulaze bw'otulumirwa ffe abantu bo